Pepe's records alongside King Hate, small and safe, big in talent.
Bwana milele, hiyo dunia ya mateso sasa mimi yananichosha. Kule nicheze haleluya na kufurahi, kuna furaha kubwa sana kule mbinguni. Nitaishi na wa malaika paka milele. Sote tutembee.